najimsafi.com.
Lesam kali magic.
Nikisema love sama love you too. Nikisema nidi sama nidi too. Nakupenda wewe tu. Nikisema love sama love you too.
Sema nachotaka.
Sema tu.
Ili nikupe baby.
Sema tu.
Sema nachotaka.
Sema tu.
Wanga wakisema utajiju.
Na uzuru wa peke yako my baby unavutia. Unavutia. God ameokunja weza kwa ilawe kakujazia. Kakujazia tere.
Yani mtoto mashallah. Uko nyuma ndo bala. Kifuani ukimuona. Anavutia ukimuona. Minyama kanona. Nujicho kiriona.
Shemeji enu yo, oh enu yo.
Nikisema love you too. Nikisema need you too. Nakupenda wewe too. Nikisema love you too.
Sema nachotaka.
Sema tu.
Ili nikupe baby.
Sema tu.
Sema nachotaka.
Sema tu.
Wanga wakisema utajiju.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.